دكتور مامنور رحمان مالك oo ka hadlaya sida ay ku gaareen qiyaasta ah in 43 kun oo qof ay ku dhinteen abaartii dhacday sanadkii hore waxa uu yiri
What we have seen in 2022 because of the drought expected or estimated number is 208,000 people have died for all causes so we feel that if
waxaan aragnay ayuu yiri sanadkii 2022 waxa weeye abaarta darteed waxaa la qiyaasay in dadka ku dhiman kara Soomaaliya ay noqon karaan 208,000 qof abaarta la'aanteedna dadka la qiyaasay inay dhiman karaan waxay ahayd 465,000 qof faraqa u dhaxeeya ayaa ah 43,000 qof oo ah tirada dhimashada dheeraadka ah waxaana ay la micno tahay 43,000 qof ma dhiman lahayn hadii aanay jiri lahayn abaaro iyo gaajo sanadkii hore Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya waxa uu sheegay in dadku ay u dhinteen cudurro laga daaweyn karayay sida jadeecada, shubanka iyo daacuun sababtoo ah ayuu yiri waxa daciifay kartidii jirkoodu isaga difaaci lahaa cuduradaasi warbixinta ay soo saareen dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha WHO iyo UNICEF waxay sheegtay in ka badan kala bar dadka dhintay inay ahaayeen caruur ay da'doodu ka yar tahay 5 sano Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik oo dhimashada caruurta ka hadlayay waxa uu yiri
Already what we have seen that this country has one of the highest number of deaths in children under 5 in the world that's a stressful condition
waxaan hore u aragnay ayuu yiri in waddanka ay dhimashada ugu badan haleesho caruurta ay da'doodu ka yar tahay 5 sano waana arrin muruga badan waxaana ku aragnay ayuu yiri daraasadan in dadka la nool qalalaasaha ay khatarta ugu badan ugu jiraan dhimashada taasi oo ka dhigan in dadka la nool qalalaasaha daba dheeraaday aysan heli karin adeegyadii caafimaad iyo nafaqadii waxa uu sheegay Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik in loo baahan yahay in adeegyada caafimaadka iyo nafaqadarrada ay noqdaan kuwa laga heli karo dalka oo dhan oo aan ku koobnayn goobaha abaaruhu ka dhacaan oo keliya waxa uu sidoo kale sheegay inay jiraan adeegyo xaaladda sahli kara sida tallaalka iyo tasiiraadka kale ee caafimaad oo badbaadin kara nolosha caruur badan